lo. Kila wakati napokuona moyo wangu nafurahi.
Nafurahi.
Sura yako naponita ndoko mana nakudai. Dai, dai, dai. Moyo wangu livo doda kikukosa ntazirahi.
Ntazirahi.
Tupendani hadi mwisho tupatane peponi. Yeah, yeah, yeah. Kiwa nawe huwa tamasha. Navo nipa kama talata. Narehi kufika ntawasha. Peza kida hudi kabaka. Penzu nalo nipa swadata. Mina pena kilo kisema. Oh my baby boo. Sugar, sugar, sugar poo poo boy. Me I wanna get with you boy. Don't you know I want you my baby. Sugar, sugar, sugar poo poo boy. Me I wanna get with you boy. Can I be a zuchu my darling. Nivonipa matunzo katusi kuchiti eh. Mwanamume haina kani ndo hakufiki eh. Nifumbika baby mashalla. Roho safi kama Mahatma. Kitembea ndo nakufata eh. Tawaseme nini shadata. Moyo si ucheze karata. Kitembea ndono kufata. Nikisema my baby. Shuka, 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 chuchu boy. Me I wanna get with you boy. Don't you know I want you my lover. Shuka, 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 chuchu boy. Me I wanna get with you boy. Can I be your zuchu my darling. Sugar, 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 chuchu boy. Me I wanna get with you boy. Don't you know I want you my lover. Sugar, 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 chuchu boy. Me I wanna get with you boy. Can I be your zuchu my darling.